Oh, Lord of Mercy. Adam, udwara ng'o? Bana johero achalo undwe. Bana johero achalo undwe. Tandera yalo giwende nagi. Kadora yalo giwende nagi. Umini Judy Jaya. Kadora yalo giwende na. Puonjo gi wende na weche moko chanda
Utawala studio
aweche moko chanda akane dhano no bedo nade tokare dhano no bedo nade wa apenjo dhano no bedo nade onyi geongas kota dam no bedo nade Iwacho ni kota dam no bedo nade jogi dwaro ng'o talento mia naloko go ngimana e talento mia naloko go ngimana e jogi mia na many go moka a jogi mia na many go moka maskini I feel sick Weche dhano chanda Weche dhano chanda Akane dhano gidwara ng'owa
Bruce Willis
Akane dhano gidwara ng'owa Apenjo dhano to dwara ng'owa
Solomon Atitu Kafaya
Apenjo dhano to dwara ng'owa Kionge pesa giwachi ng'amo luoro tich Kionge pesa giwachi ng'amo luoro tich
Ramanu soda this
Karuth mi giwachi sungori Karuth mi nikendi sungori Kionge nanga giwachi ng'amo dhierega Kionge nanga giwachi ng'amo dhierega Karuth mi gilande ng'a ngima
Devil seme
Karuth gwedhi gilande ng'a ngima Yae kota dam Yae kota dam Yae jo miriambo Yae jo miriambo Jo miriambo no woku kune
DJ Viku urobonyo
Kare jo miriambo no woku kune
Wapi DJ Kolo
Apenjo jo miriambo no yaga kune wa Penjo jo miriambo no yaga kune
Clean Ramogi
Talento mia na loko go ngima o Talento mia na loko go ngima o Weche jo nyego chanda Weche jo nyego chanda Kadori ng'ama tiyo mana tije Kadori ng'ama tiyo mana tije
Jojo mulu udusi
Tandere ng'ama chamo mana luche
Siri Kisumu
Tandere ng'ama chamo mana luche Ah!
Supreme Unyatanga
Ukayanyo ng'ato githum mawero ni
Nyakwaro lendo
Ukayanyo ng'ato giwendo mawero ni Ukajaro ng'ato githuma Ukajaro ng'ato githuma Ng'ama chwanyo buwena wea
Elvis Tumi University
Ng'ama chwanyo buwena wea
Bill Ibradi
Akwayo joma chwanyo nuwena wea Akwayo joma chwanyo buwena wea Wanachuche nyasaye wate
Adede wala
Wanachuche nyasaye wate
Bereburuth
okowinjo wagore, okowinjo wayoware,
zaku mondo udanego,
okowinjo wayoware, kusobere kawadu kwecho, kusobere kawadu kwecho, kusobere kawadu sandore. Kadori ng'ate ruoth ok inyal kedogo, akweri ng'ate ruoth ok inyal kedogo, anyisi ng'ate ruoth ok inyal loye lweny. Kadori ng'ato Mungu ng'ama lemo, kadori ng'ato Mungu ng'ama lemo ga.
Jeff Sifuyu Ratado.
Kadori ng'ato Mungu ng'ama lemo. Tacha gisimo to Nyasaye moko kendo, tacha gisimo to Nyasaye moko kendo.
Ruoth pok nalo,
yore na gidino to Nyasaye yaona, yore na gidino to Nyasaye yaona. Akoni ng'ate ruoth ok inyal kedogo, akwiri ng'ate ruoth ok inyal kedogo, to ng'ate ruoth ok inyal loye lweny.
Oracha ori
ori manyi tichi tiratego,
ibiro wuoyo mbui miwuoyi nori,
akwiri manyi tichi tiratego,
okumon wanindo
manyi tichi tiratego.
Kadori tiyo mana tije,
apenjo miriambo tichulo kune, tukare miriambo ichamo nade, tukare miriambo ichamo nade, tukare tinde miriambo bikete mesa, kare tinde miriambo bikete mesa, apenji miriambo bikete mesa. Wetemo duono pie namo muga, wetemo duono pie namo muga. Ane Nyasaye ohera, kadori ruoth ogena. Ane Nyasaye ohera, kadori ruoth ogena. Ane Nyasaye ohera, kadori ruoth ogena. Donge Nyasaye ogena, akoni ruoth ogena. Kolo 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 kolo, masabiki maga komoro to Nyasaye gwedho, johera maga komoro Nyasaye gwedho, joma miela komoro Nyasaye gwedho, johera na komoro Nyasaye gwedho, joma miela koyie Nyasaye gwedho, joma miela koyie Nyasaye gwedho. Anageno joherana, aluro joherana, kadora geno joherana, indaluro joherana, anageno joherana, aluro joherana, une murwaka gananga, aluro joherana, une murwaka gananga, aluro joherana, une mumia chiemo, aluro joherana, une mumia chiemo, aluro joherana, umia siko kalamo, arutumina ungima, umia siko kalamo, arutumina ungima, ana siko kakwayo, arutumina ungima, jomaninde koyo ne wachna, arutumina ungima, jomaninde koyo ne wachna, arutumina ungima, joma koso nindo ne wachna, tumina ungima, joma koso nindo ne wachna, tumina ungima, joma riembo ine wachna, rutumina ungima, joma riembo ine wachna, ama sabiki une ngimana, ama sabiki une ngimana.